Enye izinto engenza ngithuke ngekhathi zonke uma ngithela kuye eBhayibhelini isihloko sokusoka. Kwabe kumthetho weBhayibheli omdala ntulondulo. Ngisho kungatholakala umjovo owenza ungabuza ubuhlungu uma uhlinzwa. Iwu, ngempela. Angikubingelele, phinde ngikwamukele futhi engosini eFresh. Ngingusibonelo BT wakangema ongumlomo kaBene Diamond weChristian 2X. Ukusoka kowesilisa kwabe ngolunye lwempawu ukuthi uwumuntu kaNkulunkulu. Kwakuwumthetho ofuneka ugcwalise kuleyo nqobo esesiyibiza manje ngesivumelwano esidala, i-contract endala phakathi kaNkulunkulu nabantu bakhe. Kodwa ngesikhathi uKristu efika, wawugcwalisa umthetho. Leyo mthetho emdala yemhlatshelo namasika awasadingeki kulowo wethembe umhlatshelo kaJesu esiphambanweni ukuba sithethelelwe uNkulunkulu ngawo. Esikhundleni sokugcina yonke le mthetho ewu-613 nokwakungavunyelwe okwaqoshwe kwiTorah. UGenesis, Exodus, Levitic, Numeri, Deuteronomy. Kwamnandi nesikulezi insuku, ikakhulukazi kubantu abanjengami. Ngiyayifela injabulo ukuthi sesikhona kwelinye ikhasi manje elihlukile. Kulesi sivumelwano esisha somusa, kungokuthi wenze njani kumbe wenza njani ngalokhu uJesu akwenzile. Esikhundleni sokugcina umthetho okubukeke ngekho owakwazi ukugcina uphelela. Namanje futhi ongeke kwenzeke nomsokhala. Izimo zemfuyo nje zizodwa zivese zibe luphawu lokuqala oluphiya ngokusobala ukuthi akekho ongawugcina umthetho wezimane esidala, ngoba phela kwakushwezwa uNkulunkulu ngomhlatshelo usuku nosuku, hayi nje umuntu ahlabe ngamhla ebhonisile ezize uthi hayi iphakathi lakhe lihamba kahle. Cha, kwakuyinto eyayenziwa usuku nosuku. Kodwa kuyamangaza ukuthi kusekhona abantu abasawayindiwashi balibuyisele emumva le kwisivumelwano esidala. Nakho uPawulu akushoyo ngabo kwabaseFiliphi 3:2-3, xwayani izinja, nixwaye izisebenzi ezimbi, nixwaye abokusoka, ngokuba singukusoka thina esikhonza ngomoya kaNkulunkulu, siyibonga kuKristu Jesu, singethembi enyameni. Sihlobo sami, angisho ukuthi amagama ayalumela nebala. Iphuza lisho lapha ukuthi ukukhonza kweqiniso ngokukhonza uNkulunkulu ngomoya esikhundleni semthetho neyinqubo nemiqathango yakhona. Ungayiphuci inkululeko ngokuyibuyisela emuva emthethweni omdala ongasena kuyigcina igcineke kwawena. Ubani nje mase sithi ukuxukuza ugebhezi kancane, sibuzana ukuthi ubani onezimvu engakwazi ukuba zihlatshwe ekuseni nantambama usuku nosuku 365 days a year? Okwesabatha lonyaka ophelele gologoqo, uma kusuke kuyijubile, ubona sengaligcina, athathe leyo leave yonyaka wonke njengokwemiqathango eyayisuke idingekile. Sihlobo sami, uJesu weza ukuzokukhulula, usuphansi komsa wakhe manje, awusekho ngaphansi komthetho. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Ukuthola le devotion efresh insuku zonke, sithumele iWhatsApp kunombolo yethu ethi 067 706 007 7. Kanti ithi shwi ungene kwi-Facebook page yethu, yona ithi Izwi Elifresh.